Wabelele mafethe. Eh wabelele mayinani. Eh wabelele mafethe. Mela butsuna lake mwana munna ye. Mela bana hara ga ga mathanya ga ba sari ba tharile banna he lele banna. Mela ba sari bana ba tete puma matala. Mela la nge ga ga nyala tama ga ba sari ba temba merupa mahlomi. Eh banna hale madube ile kha mo ba. Nanga ga ga nyala kha buhele le.